najimsafi.com.
Aikayo
kitunzo
seke na hisu zito dunia begani. Hawana rumo na cheka na fikiri utani. Soja harudi nyuma na jua sheria vitani. Ukweli na uma ila na poza na mjani. Sawa tumetokea mtani. Hatukua na ofisi si tumetokea maskani. Hatukua na ndugu mateka tutowe nani. Tulikesha nje polisi wakatweka ndani. Yani no money no honey. Mwonekano wangu likuwa haujulikani. Ta flani nilonekana jemaa flani. Nilishika mziki wakajua ntashika gani. Don't cry mommy. Don't cry mami, yale magali anjano tulia unakwa jilani. Misa mzika yumba dele kesi makamani. Kukina selemani wako bize na sumani.
Nikikutoka ndo, kumeliko maza iwe funzo ndo. Na tumeishi ndo, msole nipo wapa kila isi leo. No pain, no maniga no cash. No past, maniga no game. No pain, maniga no cash. No past, maniga no game.
Tumesomesho kwa mbege, shabeba sana zege. Sinone bisho, kisa nimevaa mlege. Baba mpige debe, kino ndo ni Moscow. Enzi hizo kabla ata tidi aje pige zeze. Ugali dona hatujui chipsi zege. Kabidi kupambana harakati kama chenge. Rasta kama chege, master kama swebe. Mara nyingi na kwa mpole, sio mtata kama chete. Makeke, maseke, ngerusha kete. Kabagyo na shangaa, kibwete melusha teke. Shazunguka studio kote mpaka kwa maneke. Loni kona kaya Kairo magoma weka tuweke. Yeah, nakumbuka muda walosaliti na mkumbuka yuda. Hakuna kipya na kumbuka kudra. Siwezi sahau nyumbani, lazima nitakumbuka kuja.
Nilipotoka ndo, kumeliko maza iwe funzo ndo. Na tumeishi ndo, msole nipo wapa kila isi ndo. No pain, no maniga no cash. No past, maniga no game. No pain, maniga no cash.
Tunakoma now mpaka wanakoma wao. Na wapige bao, swapige kibao. Squeeze mabosi zao, tunakaa nao. Kwenye vikao vyao, tunaongea nao. Wapige kabali, mikabali yao. Wale wakali, mimkali wao. Hatuna habari, hii habari yao. Sio kwa watoto, hii hatari kwao. Jize sira wamenikomaza wao. Shauri zao, wambie sio size yao. Najua siku zote nabia kubariki kwao. Dawa yao, na wanyosha dada zao. Nisipoko mata mkomesha. Uswaza tanchoresha, nisije nkafa kwa pressure. Silali, sina muda na jegesha. Na kesha, tuliamini pusiku tutaendesha.
Nilipotoka ndo, kumenikomaza iwe funzo ndo. Na tumeishi ndo. Sole nipo wapa kila isi leo. No pain, no maniga no cash. No past, maniga no game. No pain, maniga no cash. No past, maniga no game.
Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.